Yo, rude boy, hear this. From Ziggy Madudu, Chikochko the baddest, alongside Jibu. A dedication to all the boys with the toy. Yo, hear this, rude boy.
Mauru, 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 Mauru boy. Mauru boy, itabidi umechorea. Pisa si josi, onika utaponea. Saka za kotebu, wacha za kuotea. Naku omstaki kuja kwenyu kuomboleza. Mauru boy, itabidi umechorea. Pisa si josi, onika utaponea. Saka za kotebu, wacha za kuotea. Naku omstaki kuja kwenyu kuomboleza. Mauru. Cheki vile makarau wana mada vijana. Identity mistaken buda chunga kupatikana. Kuna janta ndoma na Mauru anakuwa kijana. Suka sana ukipita shingo amekushika. Youth man angusha panga, angusha ride. Youth man uko na talanta lazima wibe. Youth man ni kubaya tabidu mecheza down. Youth man skiza haya inatoka H-Town. Mauru boy itabidi umechorea. Kisa si josi onika utaponea. Saka za kotebu wacha za kuotea. Naku omstaki kuja kwenyu kuomboleza. Mauru boy itabidi umechorea. Kisa si josi onika utaponea. Saka za kotebu wacha za kuotea. Naku omstaki kuja kwenyu kuomboleza. Mauru.
Don't think about the gun as the thing you depend upon. You have to wise up man. This is so much a weapon. Can't do the society. Go and get spiritual. Enough to watch a movie and take you to literal. As of your own crime, I go send you to a grave or get a calamity. Spend your life in a jail. Let's all fight poverty, but in a better way. Hope you get a message. Mauru boy.
Mauru boy, itabidi umechorea. Risasi josi, onika utaponea. Saka za kotebu, wacha za kuotea. Naku omstaki kuja kwenyu kuomboleza. Mauru boy, itabidi umechorea. Risasi josi, onika utaponea. Saka za kotebu, wacha za kuotea. Naku omstaki kuja kwenyu kuomboleza.
Mauru. Ima isha sijo muda tuna ezo karifle. So kila kitu nafanya ni lazimu taripe. Si ati hakuna ganji buda wendo na delay. Wenzako wakiwa kazi kwa kejadu medile. Easy come, easy go. Zi ukam na zi ugo. Saka wax pata do. Ni mabweno akona form. Seta uta uruma home. Mapana baki na mandoma. Mapana baki ukidos. Buda tafuta more and more.